studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
alkamisari sappo e joy lewru juin 2017 jena yamde soki du studio tamani miden tawa e les maisons de la presse do bomoko do jottino no do kabaruji di umar way galo kanko gagne kante wonto bonki jamde to sekirabo kompetitivite mali alaziri no gonde hokkindirde juude wattu juuna faabe jewto yalla no gube jaadim koobe de gordi be kollitivite leedi libindi kanye leedi mali di tati politiki kan yaltinere le hen nyaloma hande o de do leedi didbe bammi dido anniyaaji ko jotto wobbe kollitivite so bammi fa leedi didde ngatti le hen kunudo muude an way latade sababu no kaldule kawrangal han tebrede ko yaawiri le leedi ndi kawritala naani fuddudo bete hande kangal humanade kabaru witto witto sukab jokol be no wori ko woni fana ngal do kawtal faabe joto yalla hotlati sababu so sukab be an bitta wakkati furro illa kenya hono bonanday di ngori lele dele sedia wode dunke andana gonde wadde batumu do en do bomoko do le o do bot faabe joto no di do golleji ngori kanya tidalaji di no ngori faabe de en hon do hani hebini reede jokala di wonno no sedda kabaruji di min jogini on do bete hande di bismillah modon e hedaade di alanzeri indi kany e leedi france wattu jono be kollitiido be ngara hokkindirde juudo faabe jewto yalla hono gube jaadim kobbe ngori kany no be kani habirede le majjube bi be ngara be jewto dido golleji leedi malindi kany e libbi do no dati politiki kany yaltinirede le dedo nokkule dum won talata jabbino de kanko ministre kumindo hakkuno france e leedi ela godde ministre kumindo hakkuno alanzeri leedi ela godde be dido be jiitino ousmane dikko
kejaado leedi france jean-yves le drian tiagal ko yidino honorojo makko leedi algérie abdelkader misahel holliti be kaltidi e do kabareji tentuliidi godudle adna hande faanda hono lefo leedi ngol worini fawarde le gollidinde e habude e torra ko nayi kabar libika de do leede jelike jogala politikaku bawde hebede ko yaawi ministre em didon be kaldi do kabar no sahel ngel wori hande ni fawarde e malidu e wi mabbe no anniyaji fuyo goti faanda hono jengi dabere kawral algengal e wi ministre leydi français oka e don tan woni lawol bawgol habude e torra misale nan micintini heedi mudum to dabareji tentiliidi kebaade bangal kawral ngal yode joƴinde gube kaltidoje saatu fuu hakkunde malinkoɓe puɗɗode larodade nokkuji ɗe fawarde e wartugol laamuji ɗi ley paade sahal mali battane muɗum tentiliiɗo e wi makko yo daranade habude e torra
dunke ande ko litti wiide wattu jono soɓami fa ɗeɗo leyɗele ɗiɗi gatti koyɗe muɗen ɗo mali ɗo e ɗum wawi latade sababu no kaldal e kawral ngal han tebirede ko yaawi ɓe kollitiwi du fa hannde ɗeɗo leyɗele ana jogii ɗum won bawɗe no kaani haɓirde e bonandaji gaɗoji wakkati fulle leyɗele ɗe keɗe kanko no dirteɗo ibrahima eli dikko yo dunke andal no ɗiɗo golleji gorri sanne komo sifi dow hen
kawtala ngal sa yi ɗum joni kamɓe noɓe ni ɓe mbawi wadde joni ɓe kawade algérie kañum koko tawe nodda mbali en tan kalda ɗumum kañumjina wawi tawere jotade wonde heɗe muɗum ko woni sonngude yimɓe bonɓe wonɓe siduɓe leydi makko ndi sa ƴeewi fof kamien diddiɓe ɓe jahaɓe siɗo algérie so algérie kañumɗ dari ko jom kamnaasi haɗo ngo feera kañumjina wawi tawade mbali noka jaaɗo tan fun nanngal ɗum fof kam nanngal ko haalata woni ma fe yamiro ɗum fada se mbali jahantaɓe bon france ɗum jonka kañumde ko laaɓi ɓernde ɗum ko siiɗi hen foof kañum ɗum jonka ana dañi kulɓe kettaki sooɗi ana famani ko hokkute suuro so place koɓe ndolli e leydi ndi saɓɓe ndi soɓe dari ko darde mabɓen so e jogi jalleydi ndi ndi koye ɓuuɓa kamɓeɗi ɓe jonka e mbawi haalde hono jabar honde wawi keede fa kabaruji ɗi jonka tiɗalaji ɗi jalta dow ɓe gon sodase mali ɓe gon nigére ɓe gon sadde ɓe gon voilà voilà ko ɗoɓe ngala a gon mauritani ley ɗum jonka sa ƴeewi ene leyɗe men ɗe sahel ɗe ɓe toɓɓe koɓe muƴinoɓe walde sodase mawde bawde wawde jonka haɓade e bomɓeɓe
sikirab so gabbi dow bemal ame ande ngal oɗo mbawi ndeltiri toon miijoji moɗon o noddimin dow ɗiɗo numéro ji ɗiɗi kalon ko jiɗɗon capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jetti e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jetti e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi kanko ɗum won laamiɗo journal ngal noddirte sphinx gonɗo le leydi meɗen ndi wattu jono laamu o gonginima holli tiwi ɗo e lebbi tati kala hunde fuu ko golli le leydi ndi so ni ɗum yatta e sariya tan o naɓete ley suudu kaso hollitama wiyede ɗum won ngal ɗo journal ɓe mbindino fewtude e ɗum won ɓuyi ɓi hooreji leydi o noddirteɗo karim keyta gonɗo ley suudu assemblée national le leydi meɗen ndi hollitama wiyede koɓe mbindi on ko ɗum wona gonga caggal muɗum du journal ngal ngal jukkama ko yaata uyinaye nogay sefa be kuliti wiide bete hande do bomako do kawtal mangala na hani fuddo don jowi ngal no kabaru witto witto suka be wori ko ni faana mudu faabe jewto no dido golleji ngori yallana hebene jogala lanni be odo golle suudu ministre humnindo kabaru mali ko be gombe jola Ousmane Niali Boudi
le jonde kande wadede le balle tati kabaruji kewdi darante le mayre hono kaldal ngal angal hakkunde man e leede godde bangal dawi keri leede kanyesariyaji bamadi bangal mon e wi horebe ministere nde yimbe hewbe kawrata e nde jonde kawrintinonde kumanibe kabaru jolaare fu hono gollirde daraninde dum bale societe civile fabirtobe jawdi e kake bale daranide jolaare e watanabe fu kawra hen witta witta fuddi wana hande e lande mali bantuno hore mum e dum jogani mali nafa mawdo e dum beedana yurwere leedindi jawdi ko dum nannata le hitande le mali e kolli wiide anaya milliard ngaji temetati gollirde bank bad nde andini o kabaru e dum hani yewtere wattu joni o witta witta ana sullini sanne wattu gon en joni o ujinaaji ujinaaji sukabe woni ko jidi yaade le leede tubakobe le hewbe yonki mumbe ana heddo hen le dubi cagitiddi ujinaaji ujinaaji bibbe mali woni ko yonkiji mumbe heddi le mayoji geji di
litinde witan sakirabe kawrtal mangal gal sedia wodo fuddi kasen le leedi meden dingal do kawrtal balde tati kargal wadde do bomako do be jottotono be kani sakirade bonandaji ngado di wakkar fu le fongol be jawadu yalla hon dido golleji ngori kede kanko no detta saka abudu touro kanko ne kedjar fedde sedia woni le leedi meden di kom haali do hen do fotti tango Ousmane Niali Boudi
ba gestion des crises commence par la
fati dalaji di kebane dabare kinandare hoto di juri dum lati sababu majji fadi ti dalaji chakke meden gon e hunjande dum hore ede anni bamude hejoji mbawdi wadde fati hono majji ngada kasen se anda ko horde juri hebande di dabare anatiidi nenno illa arande kanden wattande dum hakkillo fati dum hewto e CDAO boyi e be gonde yewta dido golleji no gorri kanyo hono hani wadede dum wonno faanda kawta min gonde wadde hande ngal me daran tiida laaji wayde denna gonde le nukodi kanyo gonde le mali dino worri hono gube jaddin kobe de gorri
l'extrémisme is violent
kawrital fuddi kenyen do bomako do gal do kawrital an yoyi wattu jonono ha waluji di ngori fa yotte no wattu wondi e waylitirade kutteji ko dum wayi wadde fewde e yimbeela gombe le no ko kanyen yimbeela be gala bawde ko ni fana modu fa pammina jamaano di do golleji ngori dewteno ha waluji meden di kan haybirede kede kanko nuddete da madame Jara Lalla Kamara kanko laami hejo godo golleji ko mo sifi do hen do fotti tango Ousmane Niali Boudi
nous cherchons à travers cette conférence d'abord
comment to chagal o batu yimbe pama nafa ha walu min pammina kumminibe kabaru hawalu ko kani wadde fa kayba hawalu tinno e renude dum anda wattu o ana wondi e waylitade nenno kanyum kan daranade dum won jande kollitinde wiide mbudu gorsa watte hawalu nafa mudum wala kaddi himbe fu njata ko nafata ko min dartata e mabbe be tinno daranade hawalu mali yo leedi do demal durungo heewi sembe sanne le himbe temedere fu chapande jetton le kereduuji ngoni nenno kambe gombe leede nokkuje e be kani famminede wattu ana wondi e waylitade nenno sabi waylitegol wattu o tagita mo wiyede ndiyam gori di ana buyto yor ana wondi e wadde himbe fu ana jiya ko dum watta kebal kereduuji di buytoto sabi kanyum goni remobe sanne sini kebal ne buytege dum beydan talka
également d'aggravation de la pauvreté
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sakirabe jurnide jello don ne les raisons ngaji di impudiran do kuli korodo ko yata milliardoji sappo CFA dum be anni wattude hejo golleji mabbe di le hitane 2017 di do kabaruji be dokki dum wakkati ne yimbe le wotna be gonde wadde ton batuji mudin en di jagal mududu be ngaram be jewto wattu jono yalla dati hedi be kani nangude ton alaaji kewdu du kala ma tofa yotti tida laydi yimbe le be joggi di fa yotto yodu hono adiji di wakkati fu bal mballo be aduto so jottinta e ko nande mudum sey wurte ngardan do kitado wattu jono be bi hono fesude jamar defa jawo no nyaw kelo kelo daado worri nyaw no determinage tobe min goddo fesugol timmi ton do kitato be kulli timidi kitafo e mangal mudun ko yimbe el fesa be an buri yimbe el ujinaaji chapande jettino be kulli tribuide ko yaata dum won no gube chapantati jeddi du kanye en pechaso na batono yimbe el fesa be dum won sukabe ben be hitane water fire dubi joyi wuro tengardam faado an songo do kamion goto iwo nanode lumo be kollitiwde kanyum sami le lamu an songo do wadi sababu so neddo goto heddi le hen yim elena yon barmi le hen le barmu be goto nawni ki sanne be kollitiwde dud won sofer dorboto do mobile ngel o kanyon ko yartano heso dum lati sababu samde ngot ngel do mobile zinara ma ngabe be jihito be nangi sofero wattu joni hono barmu be dum nabama hopital mangal gongal to an songo to sekrab min juto kala do modon tawel le malifo mangal mudu hollitiwde wiide studio man do wala fu ko ni faana amen sono ko do kabaruji de fulfulde jotal dimi kerti kidi wakati jono do woni yimbe le kedi dimi faali laamu masiniade de hollitinde wi de studio taman do wala fu ko ni faana amen sono ko de on do kabaruji de fulfulde fa hande fatinje hono andir on do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam.